debut. Afrosonic Albion. Cypher. Green City Warriors. Shaba mkali mapili pili ugependo na oza mapili pili na upendo na hela na waza dili nyanda za juu na kanda mbili ugependa pipo na nyonya msingi wa chuki kusonya shibe nzito ya dona kaka kaka mia kaka kaka kuona oh nah let me boy it is a no ma oh oh nah kama nyasi kiki mechi mechi choma oh oh nah oh oh nah GC oh oh nah.
Chite hukai, ni hito kai. Ey, napo tambali ya midundo, lazima upagawe. Ey, lazima uchachawi, lazima ukune nywele. Ey, yeah, yeah, kada hada. Kama hip hop, ni ugonjwa bass, ni was. GZ, woli ass, waganga kwa bass. Shoboka udondo shewe punch, punch to punch, bass to bass. Harif kada, beleni usije juta, mana wenzako kitambo tusha stuka. Shtuka shtuka, kusaka mkwanja ndo habari ya mjini. Bad flow.
Feki wakikacha michano zito lika. Iko ni vibe swaga, iki sound isema fire. Zile dai mikazo, shinda paka vigwazo. Presta, hapa kazi, naitaji michongo nipate kesho. Kileta uongo sikuwa kenji, ujui kuchana unataka shabiki. Usiku mchana mikiki mikiki, unafanya kiki, unafanya mziki. Ni kila siku siyo mwisho wiki, change paka million. Big bunch, big show, komesho tena, adko, I know you know. Madadem.
Naingiza boko, naingia inakubali. Boko ya kitumbisho jinyonge na tai. Mida ya wagumu tukimoka. Mapambo tukitoke ya kutoka nilizaliwa na liyambe. Niyo wamuzi za kalia. Yes, inakubali. Kichwa bibilia vya msingi. Nakula mizizi kami hogo. Nikituliza goli unakula. Unakula. Kanzu tobo. Kanzu tobo.
In a bag, for the sound. Now hang, get around. Better said, it's bound. You're air. Kushinda na njaa kawaida jamaa kusaka chapani lele kita. Kama uelewi niulize papa na kama hulewi agiza changa. Baka nataka kushinda kwa chaka. Kushika kikwa kwa majani kukata. Ngombe kuwapa maziwa kupata biashara kufanya ni uze pa single rita. Mieshi komando siwezi kukosa sirabe gani. Adondo na jikongoja tupaka nipate ushindi vitani. Micholo na wana ni pale mnashindo elewana kufanya ya mana. Kasolo ya jana izije kafanya milele mshindo pendana. Wapenda nao ndo sisi, kila siku valentine. Tukimiti my GC, everything goes fine.